world hip hop, yo. Cuba liners in the building. Yeah. Yani ambatagi usingizi mpaka miongele Mvuta bangi, shako mbaga untembeze Watoto ndogo wanga, pigo zenu za kizee Mnasubiru enzenu, akisha fele, kisha mchereke Mko tayari bora msiende kwenye midcast Mkai vibarazani, mwanze kutu discuss Na simu zenu, siui iPhone 6 Plus Tena za promotion ya kitonga bei ya Christmas Atupendagi tuizo live za kuigiza Mjui pesa ngapi kwenye mic nazo ingiza Mziki day mpaka night na kimbiza Watoto kuniogo Pailo so swali la kuuliza Hakuna galia kamili ya sekosea Mchongo unaenda safi leo Kesho napotea Sonyi wapuzi ya wacheni kutongelea Na mnapoelekea adia umamanzi wenu taomegea Labda itawafanya mwena discipline We move sisi umasanam kama beastmen Nigga I'm gonna make your chick scream After your connection Nika check when your big scream
Yule mwana mnemongelea Ndo huyu sasa Ambaye mlewisha kipotea Ndo huyu sasa Amepochata everywhere Paris in the game Hakuna waku compare Ndo huyu sasa Yule mwana mnemongelea Ndo huyu sasa Ambaye mlewisha kipotea Ndo huyu sasa Amepochata everywhere Paris in the game Hakuna waku compare Ndo huyu sasa
Tushacha ototo cause we get older We do it our ways We don't take orders Panda zetu mbao don't get closer Tafanyiwa ubaya laugh no case over Nichu endekeza nyini chuki chuki We don't entertain it stupid stupid Situ nasaka yala so we push it push it And still hip hop wala sio kuchi kuchi Kidume lijali anawaza hustle Anasaka salari anamwaga jasho Kuto na tafakari mamicha kato Naso kwa sema sema wenzake kwenye mipasho That's bullshit niggas Why you do this niggas I'm to tishi kwa hizo pigo zenu stupid niggas Tusha mine now we getting used to it niggas We don't care kama Chris Brown deuces niggas Natamani mjue deals nazo pata Bona mwongelei juu ya skills nazo wapa too expensive Domana si chill na masaka na wanyea wazi wazi Cause I'm real man
Yule mwana mnemongelea Ndo huyu sasa Ambaye mlewisha kipotea Ndo huyu sasa Amepochata everywhere Paris in the game Hakuna waku compare Ndo huyu sasa Yule mwana mnemongelea Ndo huyu sasa Ambaye mlewisha kipotea Ndo huyu sasa Amepochata everywhere Paris in the game Hakuna waku compare Ndo huyu sasa Ndo huyu sasa